indumiso nemibulelo enkosini ngenxa yobaba lwakhe olungathethekiyo nokuthembeka kwakhe nangenxa yokutshila igama lakhe kuthi, kwaye ukuba eli gama lithe latshileka kuthi, kwaye ukuba siyazi xa onke amanye amagama angazuvakala egameni likaYesu, yonke into izawugoba, onke amadolo azogoba, lonke ilwimi lizawungqina ukuba uyinkosi. Siyavuya uba namhlanje singangqina ukuba uyinkosi, wonke omnye komele enze njalo ngokuba kutshiliwe kuthi ngayo uMoya oNgcwele. Xa sijonga imiqondiso yexesha siyaqaphela, abanye bayaqaphela, nathi nje amakholwa siqaphela ngakumbi ukuba ukupheliswa kwento zonke kusondele, kwaye siyakholwa ukuba inkosi nabantu emhlabeni abazawunyaniseka kude kube sekupheleni, emva koko isiphelo ekupheleni bazawuthweswa bazawuphila phantsi kokuvakaliswa kwevangeli egcweleyo ngobungqina obugcweleyo. Kwaye ndiyangqina ukuba kuhle ukuba sibone owona ndoqo wosindiso wethu, sibone inkosi njengobethelweyo yavuka yaze yathatyathelwa phezulu inje njengenkosi ebuyayo. Sibulele ngenxa yegazi lemvana elaphalalayo ngenxa yokucamagushela kwethu, ngenxa yokuxolaniswa kwethu. Sazi ihlelo elikhulu kwisizwe sonke esinamaculo ayo, laze emaculweni alo lasikhupha yonke indawo ethetha ngegazi lemvana. Ngoku kuzawushiyeka ntoni xa kususwa undoqo wosindiso lwethu? Kuhle ukuba abakwazi ukuyikhupha eBhayibhileni. Xa sicule iculo lesibini elithi khona igazi, amandla egazini, siyakholwa ukuba ubomi bukaThixo busegazini, kwaye igazi laphalala ukuze ubomi bobuThixo bukhululeke buzaliseke kubo bonke abo bazelwe ngegazi lemvana. Bekumele ndicinge ngezibhalo ezithathu apha kulo mxholo, esinye kumnqophiso omdala, esinye kwivangeli, esinye kwiincwadi ezibhaliweyo zabapostile. Uzakariya chapter 9 siyazeka kuthi sesinye sezibhalo esizukileyo. Uzakariya chapter 9 verse 11, nawe ngenxa yegazi lomnqophiso wakho ndiyabandulila ababanjiweyo bakho baphume emadini ongenamanzi. Buyelani enqabeni babanjwa ndini banethemba. Nanamhla ndiyaxela ndithi ndiyakukubuyisela ngokuphindiweyo. Ngelaa xesha uvakaliso olwavela eCalvary, inkosi yaze yathimba intimbo yapha izipho ebantwini, laphalala igazi lakhe wamisela umnqophiso omtsha, wabiza wabakhupha babelindile belinde ukuhlangulwa kwabo, abasentolongweni babekhululiwe bakumele balinde lide igazi liphalale ukuze bakwazi ukuza enkosini. Kwivangeli likaMathewu 26 apha ndiyafunda uverse 28 Matthew 26 uverse 28 kuba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Akukho kuxolelwa ngaphandle kokuphalala kwegazi, okuphalala kwegazi lemfana. Ngaphandle kokuphalala kwegazi ngoku akukho kuxolelwa, kuba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Ukolose chapter 1 verse 19 no 20 Paulus uyindlale nje ngendlela entle. Ukolose chapter 1 verse 18 hayi verse 19 no 20 ngokuba kwakholeka ukuthi ukuzaliseka konke kuhlale kuye, nokuthi ngaye azixolanise naye zonke izinto elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Ewe, ngaye, nokuba zizinto ezisemhlabeni nokuba zezisemazulwini. Ngegazi elaphalala emnqamlezweni siyavuya kuThixo ukuba sibone ukuhlangulwa kwethu, ukuba kwenzeka phi kuthi. Wonke umntu eliphosa uphawu uhamba aye ekuphoxekeni, njengoba benditshilo ngaphambili uba siqaphele ukuba ixesha lifikele ekupheleni, ukuba imiqondiso yexesha athetha ulwimi olucacileyo. Kukangaphi uyifundile kuMathewu 24, sayifunda kuMathewu 21 kwizibhalo eziliqela oko iNkosi yakuthembisayo uba kuza kwenzeka yimihla yokugqibela, kwaye kuyinene kuyenzeka phambi kwamehlo ethu njengoba wayetshile uba kuza kwenzeka ekupheleni. Nokuba kumalunga neemeko zasemhlabeni okanye iinkqwithela zemvelo, yonke into iyazaliseka njengoba uThixo ayithethileyo elizweni lakhe. Noba ngabaprofethi, noba ngabapostile, noba ngumnqophisi omdala okanye ngomtsha, konke kuthethwe elizwini elingcwele likaThixo. Kwaye liyinyaniso ukuba izulu nomhlaba lizawudlula kodwa ilizwi likaThixo lihamba naphakade. Utshilo kuyenzeka. Ndithanda ufunda ezinye izibhalo kumnqophisi omdala nawumnqophisi omtsha malunga nemihla yokugqibela. Ndanyule uLuka 21 suka uverse 25. Indawo kuMathewu 24 iyaziwa ngcono noko. Thanda ufunda kuLuka 21 verse 25 ithi, kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini nasemhlabeni kubekho ukuqinezeleka kwentlango zithingaza lugquma ulwandle namaza, abantu besifa kukoyika nawulindela izinto ezilizelayo elimiweyo, kuba amandla ezulu aya kuzanyazanyiswa. Baya kwandula ke ukumbona unyana womntu esiza ngelifu enamandla nobuqaqawulo obukhulu. Ke kaloku zakubona ukuba ezi zinto ziyaqala ukuhla, sukani nime niziphakamise iintloko zenu ngenxa yokuba iyasondela inkululeko yenu. Singaqhubeka sifunde kwaze kubo bonke uverse 29 wathetha umzekeliso kubo wathi, ukhangeleni umkhiwane nemithi yonke. Ukuba umthi womkhiwane ubhekisa kubantu bakwaSirayeli, koko le ndawo ithi neminye imithi ibhekisa kulo yonke amanyamazo. Yonke into iza iphilile. Xa ndicinga ngakho, xa yayifunyenwe i-UN, namhlanje kukhona izizwe eziyi-159. Khona indawo pha e-British nase-French, yonke into ishukumise ijogwe, yonke into ikhululekile. Namhlanje ndivile ukuba e-Baltic State ubume babo buzawukwaziswa, i-Urania buzawukwazisa ubume babo besizwe. Zonke izizwe zilindile, hayi kuphela uSirayeli. Bonke abantu bafuna ukushukumisa ijogwe, bazawuphumelela ngoba ixesha lisondele. Nabaphathi bayathetha, okuqala uya wokugqibela. Nokuba ipolitiki okanye ipolitiki yenkolo, bonke kulaa ndlu ye-Europia enkulu apho kungesekho zibhoda, kodwa kwithuba lethu zintanda kulawulo lweJamani bendivuya kakhulu. Ngoba ndithetha iminyaka emidala, khumbula ukuba utshintsho olunje luza kuza. Ndakhe ndakuphawula oko njengoba kubhaliwe ukuba izizwe zizawubeka amagunya azo ekubonakaleni kwerhamncwa. Konke kuyenzeka. Inye into ukuba siye sanombono wayo. Irhamncwa lizoba lapha lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi. Ingaba kunzima oko? Amanye amaxesha ndicinga uba wonke umntu uyakubona. Kodwa jonga isityhilelo 17 siyasixelela ukuba irhamncwa pha alinantloko phaa nantloko phaa, yonke liyenyukazi ihleli phezu kwamanzi amaninzi, olubonisa abantu ilwimi nezizwe. Ngoku uvuka kweli rhamncwa simiselwe ukuba sivalise inyaniso yonke, nditsho nenyaniso elizwi lobuprofethi, okanye koku kanye kumiselwe umhla wethu kumele siqaphele ukuze singahambi kulahlekile. Konke sikujonge elizwini lenyaniso nakumoya wenyaniso, sisazi ukuba sinethemba uzawutyhila ilizwi lakhe inyaniso kuthi, ngoba uThixo uselizwini lakhe. Siyathuthuzeleka koku, sisazi uba uThixo uthethile nathi ngokucacileyo, ngoba uzityhilile izinto ezibalulekileyo ngoku. Kwaye koku siyohluka kakhulu kwabanye. Ndikutsho oku ngokuthobeka, kubhaliwe elizwini lobuprofethi apho kungekho sityhilelo sasiprofetho abantu bahambe ekulahlekeni. Kodwa xa kukho isityhilelo sobuprofethi, nditsho njengoba esitsho uPetros, sinelizwi eliqinisekileyo lobuprofethi apho siqaphela khona njengesibane esikhanyisa endaweni. Abantu abangaboniyo abalamkelanga ilizwi lobuprofethi elikhanyisayo basesebumnyameni. Ucinga yena uyabona, ucinga uba uhamba ngokulungileyo, kodwa kukuphela apho khona isityhilelo senyaniso ilizwi ngaye umoya. Kukhona ukukhanya, kukhona ubomi. UYesu uthi amazwi endiwathethayo kuni angumoya abubomi, ilizwi lakhe likukhanye izindleleni zethu. Imvano ikukhanye apho ikhanyiswa khona, apho umoya ingcwele angazisa ekhanyeni etyhilizi ilizwi. Ndithanda ukucinga uba bangaphi bona abangenawo mehlo omoya ukuze babone, bangabakhokela njani abanye babakhokele enyanisweni ukuba bona uqobo lwabo abekho enyanisweni. Ndinezibhalo kuloo nto endithanda uzifunda. Soqala ngoIsaya chapter 62. Isaya chapter 62 uverse 6 no-7. Sizawufunda iindawana ezithile ezithetha ngabalindi, nimalunga nabalindi, uba uThixo ubeke abagcini. KuIsaya 62 uverse 8 no-9. Uxolo, uverse 6 no-7. Phezu kweendonga zakho Yerusalem ndimise abagcini imini yonke nobusuku, abangayi kuze bathi quthu. Nina bakhumbuzi bakaYehova, musani ukuthi gcwaba. Nusani ukuvuma ukuba athi cwaka ade ayizinzise, ade ayenze iYerusalem be yindumiso ehlabathini. Khona into ezibini, abalindi bamisele ukuba balindi, banenxaxheba yobomi besixeko sonke ukuba balindi ukuze babe nale nxaxheba ngokomoya. Nathi sinaloo nxaxheba inye ngokomoya apho silinda sikhangela ngabantu bakaThixo. Uthi ithi inkosi inabalindi abangazuthi cwaka, bazawuhlala bekhangele ubusuku bonke, abalindi abazawuhlala baphaphamile, abalindi abazawuzisa umyalezo ovela kuThixo, abalindi uThixo azawubasebenzisa. Kumele sikhumbule, nawe ukhumbule, ungaziniki kuphumla, nam ndingaziniki kuphumla, ngokuba khona ilizwi lesithembiso elabekwa phezu kwesikhanyiso. Siye emthandazweni nathi sibambana nenkosi ade ide yenze oko ithembisileyo, ngokuba kodwa ukuze akuphe kumele siqale sikucele. Siyamkela kuqala ilizwi lesithembiso, kufike indlala, ngoko kube khona umnqweno wokuzaliseka, uThixo asinike azaliseke oko akuthembisileyo. Isaiah 56 verse 10 ukuya ku 12. Isaiah 56 verse 10 to 12. Ababoniseli bakhe bazimvama bonke bephela, abanakwazi. Ngokuzigama ongenothanda ukulibeka emlonyeni wakho kodwa liseBhayibhileni. Bonke bephela bazizinja ezizidele ezingenakhonkotha, zibhuda zilala zithanda ubuthongo. UThixo ufuna abalindi balinde amehlo abo ahlale evulekile neendlebe zabo kuze bakwazi ulumkisa, bathethe njengoba uThixo ethetha nabo. Apha ithi abagcini babantu bam bonke abanakuqonda, bonke abanakuqonda, bonke zizintsha ezidenge ezithanda ubuthongo. La ayingoma zam tu, ngamazwi kaThixo. Xa ithetha uPawulos uthi jonga izinja, abenzi bobubi abangathunywanga nguThixo, abangamiswanga nguThixo, benza ingxaki. apha sixelele ukuba balini babantu bam cinga phakathi kwabantu bathixo kukhona abalinda abahambiswa ngakuthixo bangaya kumabandla amaninzi namhlanje kubonakala ukunyaniseka ebantwini befuna ukusikeleleka kodwa abalindi babo abanasitshilelwa baboni bantu baphayana balambile bonke bona abalindi abalivi ilizwi likathixo ba banasithilela ilizwi uqobo lithi zizintsha ezizidenge yintetho enzima kodwa unyanisa kuyinyaniso umlindi uzawubeka amazwi kathixo emlonyeni wakhe uthixo usebenzisa abalindi bakhe ukuba bathethe inyaniso abalindi abangazuphazanyiswa mntu izinja ezizidenge ezingenakhonkotha zibhuda baphupha balala phaya ewe baya kwinkonzo yangentseni balinda abantu bafike nokuba kubhaptiza abantwana nokuba yintoni bonke abanakuqonda siyambulela uthixo uba uye waqinisekisa ukuba bakhona abalindi abanokwazi uvula imilomo yabo ukuze bathethe unokuthi ewe bazizinja ezithanda ukudla ezingahluthiyo nokuhluta banjalo ke abalusi abakwazi ukuqonda zizinja ngabalusi kodwa bazizinja ngexesha elinye bakwangabalusi akukho kuqonda akukho kucalula bahamba ngeendlela zabo hayi ngeendlela zikathixo bahamba ngeendlela zabo zizinja azikhonkothi ziyalala zilale zivula imilomo yazo ngexesha elinye zingabalindi azinakuqonda ubonisa uba akho kucalula baneendlela zabo wonke umntu ngumdlalo ukuze wenzele inzuzo yakhe ungaqhubeka uba uyafuna njengoba sibone bakhona udido libini labalindi lo othunywe nguthixo kwiindonga zaseziyoni ukuzisa ilizwe elilungileyo ngexesha elilungileyo egameni lenkosi ukuze avule amehlo ukuze batsho oko kumele kuthethwe egameni lenkosi abanye baphakathi kwabantu bathixo akukho balindi ababonayo phakathi kwabo khona abalindi abahamba ngeendlela zabo hayi kwiindlela zikathixo siqhubeke sifunde kumprofeti Isaya chapter 52 Isaya 52 uverse 8 sifuna ufunda kuyo ngokuza ilizwi elithi ababoniseli bakho mele uqaphele oko kubhaliweyo phulaphula izwi laboniseli bakho baliphakamisa kunye ilizwi bayamemelela ngokuba bekubona iliso kwiliso ukubuyisa kukayehova iziyoni kumele babekhona abalindi abayinyaniso kwiindonga zaseziyoni abazisilizwi lukathixo kubantu bakathixo ukuze inkosi isikelele ilizwi ibandla layo ngokutsha siziswe elivuyeni sonke ngokuba inkosi iyabathuthuzela abantu bayo ihlangule iYerusalem iye yayolula inkosi yayo ingalo yayo kuzo zonke iintlanga qubhukelani ekumibeleni kunye manxiwa aseYerusalem ngokuba uYehova ubathuthuzela abantu bakhe uyihlawulele wayikhulula iYerusalem Ndicho hayi kuphela ukuba inkosi ithile ilizwi layo nalapha kwezisixeko saseKrefeld kodwa kuzo zonke izizwe ivangeli iyahamba kulo lonke elixesha siye sabizwa ukuba siye safanele ukuba sibe ngababoniseli ukuze sizise isilumkiso nomyalezo ovela kuThixo ebantwini bakaThixo. Kukangaphi sivile uba kuthiwa inkosi ithumela kuqala isilumkiso unika abantu ithuba ukuba balungise emva koko ithumela umgwebo. Qala uThixo uthumela isilumkiso kulandela umgwebo. Mele ucinga ngako kulo mxholo. Inyweba enjani iMelika enayo kwesi sukulwane kuba ibone ibe lingqina kwimangaliso kaThixo okungazange kube kusukela kumhla kaYesu Kristu. Bendifunda kwizicaphulo zikamzana uBranham namhlanje uthi kwenye indawo andisayithandazela iMelika nakanye. Ndiyaguqulela ngoku nge-27 ka-December 1964 ithi jonga ukuqheka kumhlaba apha eCalifornia. Ndiyaxela kwixa kungekenzeki ukuba phambi kokuza kukaYesu Kristu kwenkosi uThixo uzayikuntyulisela ezi ndawo. Ndiyakholwa kuba iHollywood neLos Angeles zonke ezaa ndawo zingcolileyo phaya uThixo namandla onke uzazintyulisela zizawuphelela ezinzulwini zolwandle. Qhubeka athi andisayithandazela iMelika. Uyaqhubeka qhubeka qhubeka ide intywile phansi kwamanzi. Qhubeka athi umoya ngcwele uthi ngokuvakala kum namhlanje wena lawudike emfamekileyo kukangaphi uThixo enibiza enihlanganisa ngemvuselelo. Kodwa xesha lenu selifikile ngoku seliphelile ixesha. Uhlekise kanjani wahlekisa abantu bathi xa bathunywe kuwo kodwa ngoku ixesha lakho selifikile wena United States wena America. Kukangaphi uThixo wafuna ukukuhlanganisa akuqokelele njengenkukhu iqokelele ngesikhukukazi siqokelele amantshontsho aso kodwa anavumi kuzo. Asifunde, asiqhubeke sifunde. Uza kumxholo apha uthi ngoku eli lizwi liya kwindawo ngendawo entla nasentshona emntlantshona nasemntlampuma. Kunjani uThixo efuna ukunigubungela aniqokelele kodwa nina aninakuvuma kodwa lifikile ngoku ixesha lenu. Izizwe ziyaqhekeka ihlabathi liyaguqa iimayile ngeemayile neemayile eziyi-400 yonke le ndawo ngokuba nzulu kweemayile eziyi-40 izawuntywila intywile ngawo konke. Ndiyaqonda uba senibonile endaweni ethile kwindawo yoqheka kwemihlaba kwaye kunjalo umzana uBranham utshilo asazi uba kode kube nini. Emva koko udade ngenye yezintsuku amaza avuthuza ngamandla uyisela phantsi aqalela eKentucky. Kuzokwenzekani? Ilizwe lizawuchaphazeleka kuyo yonke indawo ngoba yonke indawo izawushukunyiswa. Zininzi nezinye indawo athethe kuzo ngolo hlobo andifuna ukuya kuzo, kodwa nditsho jonga apho imimangaliso emikhulu eyenzekayo khona, kumele kube khona ummangaliso owenzekayo. Sijonge ilizwi lakhe. Inkosi ithe iza kuyintywilisa yonke laa ndawo ngokuba bengavanga. Asikuvuyeli oku, sinentlungu enkulu ngawo wonke umntu ongazi kuThixo, nabana ongenako ukuva oku kuye, konke abangakhathayeli mgwebo. UThixo afuna ukuthumela mgwebo, ufuna ukuthumela inceba, kodwa inceba ayamkelwa. Xa ingamkelwa inceba kushiyeka umgwebo. Xa konke inceba ingamkeleki kushiyeka ingqumbi. UThixo ufuna ubabamba, abafuni ukubambeka. Nanini uThixo ethuma abathunywa bakhe nezinto zakhe ezinkulu nemimangaliso emikhulu. Khumbula inkosi xa ithethe eKapanahumu athi, athi wena Kapanahumu, ukuba oku kwenzeke, oku kwenzeke eSodom kwenzeka kuwe, bebeya kuba besamile nangoku. Umzalwane Branham utsho into enye eLos Angeles, umoya kaThixo uza phezu kwakhe uthetha amazwi amanye athi aqale ngowena Kapanahumu, emva koko alandele ngowena Los Angeles. Wena Los Angeles, nina sixeko nizibiza ngamagama engelosi, izono zenu zinyukele ezulwini. UThixo uza kunijulela phantsi ezantsi kolwandle. Indoda evela kuThixo ayisazi kakuhle. Ingaba uPaulus angatsho into enye ukuba sithenjiwe ngolungiselo lokuxolelaniswa? Kumele ukuba sixolelaniswe noThixo. Uthetha ngathi, usebenza ngathi abalindi kwiindonga zaseZiyoni, abalindi abaphakathi kwabantu bakaThixo, abanokuthi ixesha lisondele, iyure isondele, izilumkiso kumele zikhutshwe, hayi ukoyikisa, kodwa ukwenza abantu bazi ukuba ngoku asinakudlala ngoku, kodwa kumele siqiniseke. Ewe, sixelelwe, ndiyafunda Isaiah 52. Uverse 8, phulaphula izwi labuniseli bakho, baliphakamisa kunye ilizwi, banyamele bayamemelela ngokuba bekubona iliso kwiliso okuyibuyisa kukaYehova iZiyoni. Masikhumbule, abanintsi bethu babekhona kwimfazwe eshushu sisiva iziqhushumbisi ngeendlebe zethu. Zandibone nge-19 kaJanuwari 1945, apho kwakukhona ibhola yomlilo iqhushumbisa, uba sabona ukuba ithetha uthini imfazwe eshushu saze saye nakwimfazwe ebandayo. Ngoku sikwimfazwe engabandi, engeshushu, edikidiki. Kona siyazi malunga noGorbachev noBush, sonke siyazi uGorbachev ucinezela kuBush ngoku nangokuya, bobabini bathethe intetho. Ngabe ukuvile ezindabeni umhlo phambi kwayizolo, uGorbachev wenze intetho ethi amalungelo kubo bonke abantu, hayi nje kwiqela elithile, kodwa bubunye obenziweyo ngala magunya amabini, inkululeko yentshukumo, ukuzimela kulo lonke ilizwe kwazisiwe. Imimangalisi bancinci ngokuba ncinci. UGorbachev uthi umuntu ofuna umka uzamuka wonke umuntu uzozikhethela. So loko ndiphila mna ndinomsebenzi omnye, ungavumeli Rome isuke emehlweni am ngenxa yabantu bakaThixo. Uthi bazizintsha ezizidenge ezingena kukhonkotha, kumele ndikwenze. Kwaye ukuba inxulumana idibanisa intshutshiso, kumele kube njalo. Kodwa sendigqibile uba ndizise uzuko kuThixo wam ukuze kube khona amasalela angcwaliswe ngelizwi lenyaniso, bahlanjwa ngegazi, batywini ngomoya oyingcwele, balungele umhla wokuhlangula. Ndiyakholwa koku Thixo uzakwenza, ngokuba akakuthembisanga nje kuphela. UYohane sewababona abeyisayo kwisiqithi sasePatmos. UPaulus ubhalela e-Efesu uthi seyibonile amasalela anganebala angenambimbi aziswe enkosini angcwalisiweyo aze anikele. Siyakholwa ukuba kule mihla yokugqibela umtshakazi akazuba nalo nebala lingaqhelekanga kuye, umtshakazi kaKristu nje uMariya owathabathela kuye imbewu ukuze kuzalwe imbewu yobuThixo, ukuze kuzalwe ubume bobuThixo, ubomi bobuThixo. Kwaye kukhona abalindi abangenakukhonkotha, abangenakubona. Kodwa siyambulela uThixo ukuba ngokukhethekileyo kule mihla yethu asizikhukumalisi, kodwa sikhangele kakuhle. Bendizawuba ndisemnyameni ukuba uThixo ebengalibekanga ilizwi lobuprofethi phezu kwesiphatho sesibane ngesityhilelo. Siyabulela ngabo bonke abakhonzi nabaprofethi, bonke abapostile, bonke abo wakho abasebenzisa baze babekho kwixesha lethu. Ngako oku ndiyabulela ngokuba sisekuvumalaneni okugqibeleleyo, noba nguPaulus, noba nguPetros, noba nguYakobi, noba ngabapha abakhonzi bathixo. Kwaye sishumayela namhlanje uba sibekwe nguThixo, ngoku sinokutsho oko amadoda akutshoyo ukuthi nje ngobunye bokuvumelana ngomoya omnye isityhilelo esinye sobuThixo malunga nezinto zithe zabhalwa ezibhalweni lubabalo. Nawe apha singabuza sithi ngaba bazabaninzi abenu na. Yayingumbuzo lo kumprofethi Eliya. Impendulo uzayifumana uncwadi eya kumaRoma chapter 11 verse 1. Ngoko ke ndithi uThixo bagibile na abantu bakhe nakanye, kuba nam lo ndingumsirayeli wasembeweni kaAbrahama wesizwe sikaBhenjamini. UThixo akabagibanga abantu bakhe abebazi ngenxa engaphambili. Ubungayazi bazisithini na, okanye aniyazi na indawo ethetha ngo-Eliya esibhalweni ukumangalela kwakhe amaSirayeli kuThixo sithi, Nkosi, abaprofethi bakho ababulele nezibingelelo zakho azichithile, mna ndisele ndedwa, afuna ke ubomi bam. Kodwa ithini impendulo kaThixo kuye? Ithini impendulo yobuThixo kuwe kum namhlanje kweli xesha lethu? Kuhle kunjani. Ithini na impendulo kaThixo kuye? Sisuka esikaThixo isihlabo sithini na kuye sithi, ndizishiyele amadoda angamawaka asixhenxe angagobanga dolo kubhahali wona. Nditsho kunjalo kuverse 5, ngokunjalo ke ngoko nakweli xesha lakaloku nje kukho amasalela ngokonyulo lobabalo. Ukuba ke kungobabalo akungamisebenzi Okanye ubabalo alungebi saba lubabalo. Ngendlela kanye eyayinjalo kumhla Paulus, ngemihla Eliya, ngemihla abaprofethi, kwakusoloko kukhona abanyuliweyo amasalela azawuma amimihlaba yabo phambi kothixo avumelana nakoko kuthethiweyo. Uverse 7 impendulo kulo mbuzo kuthiwe nangoko, kuthiwe khona oko akungxameleyo amaserayela kakufumananga, ke abanyuliweyo bakufumana, bathi ke abanye baqaqadekiswa. Hayi bonke kodwa benyuliweyo, banintsi ababiziweyo kodwa bambalwa abanyuliweyo. Le ndawo yabanyuliweyo kuso sonke isigaba sebandla, nokuba ngubani ofunda izigama zabandla kakuhle oqaphela ukuba umyalezo wesithunywa uya kwibandla lonke, ubhale kwibandla eliseefese, kuseLaodike, ibandla lebandla, bhala apha ithi, lowo unendlebe zokuva makeve oko umoya akuthethayo kuwo amabandla. Lowo weyisayo uya kuzidla ilifa zonke izinto. Isihlwele sabe yisi sisihlwele esanyuliweyo esizawuma phambi kothixo, hayi esizawugoba kuthixo, hayi kubhali. UThixo uthe wazitshila ngoYesu Kristu ngokwesitshilelo sobabalo esisobuThixo, hayi abantu bonke kodwa amasalela athile, njengoba nditshilo ukuba baninzi ababiziweyo, bambalwa abanyuliweyo. Abenyulwa bamamele ilizwi lenkosi. Ndifunde omnye umqolo kuRoma 10 verse 15. Bazawushumayela kanjani bengathunywanga, njengoba kubhaliwe? Soloko isibhalo sithini? Njengoba kubhaliwe, zihle zinjani iinyawo zabo bashumayela ivangeli yoxolo. UThixo unabantu abaphatha ivangeli yakhe, abalindi kwiindonga zaseZiyoni, abangalaliyo kodwa bazisa ebantwini bathixo umyalezo kathixo, benze ngolo hlobo ide inkosi ibuyele eZiyoni isikelele abantu bakhe, nje ukuba wabasikelayo xa kumele ihambile. Ngokunjalo nakwisigaba sebandla lokugqibela, ume emnyango uyankqonkqoza, nabani ovile izwi lakhe avule umnyango uzawungena adle naye. Kwisigaba sobandla sokugqibela esiyiLaodike, inkosi ingaphandle, ngaphakathi intshumayelo yaqhubeka zonke ezaa zinto, yena ungaphandle kwendawo, nabana unovila izwi lakhe avule intliziyo yakhe uzawungena kuye. Umlindi kwiindonga zaseZiyoni, udido libini lwabalindi, omnye umiswe nguThixo, bawazi umsebenzi wabo, bayalinda bazise umyalezo wobuThixo. Abanye ngabalindi kodwa uzizidenge zibizwa ngegama elibi kakhulu endingathandi ukuliphinda, bahamba ngeendlela zabo, baqinisekisa amaphupha abo. Abalindi bakaThixo balinda ebantwini bathixo ngomyalelo kathixo, balungisa indlela yenkosi, alungise abantu bakhe ebalungisele ukuzwa kwakhe. Uthini uPaulus? Uthi ndifuna unazisa njengentombi enyulu, ndinazise kuKristu njengentombi enyulu. Konke wayekufuna, ayifuna ukubona iziphumo zolungiselo lwakhe. Isihlwele siyintombi esingachunyiswanga ndoda. Kodwa uyabhala uthi, ndiyoyika ke. Nje ngokuba inyoka yam lukuhlayo efa, hleze nawe nani nilukuhlwe kwivangeli. Njengoba kubhaliwe Korinto yesibini 11, siza kufumana oko. UThixo unamadoda awamisileyo angenazinjongo zawo, abalindi bakwindonga zaseziyoni, konke abaza ukuzisa umyalezo kaThixo bantwini bakaThixo. Nanamhlanje babiziwe balungiswa phambi koThixo ukuze ngenyaniso badibane nenkosi. Ukuba ungaqhubeka ufunde le ndawo kuRoma 11, ithi kuverse 8, kunjengoba kubhaliwe kathi uThixo ubanike umoya wokuqonda, amehlo okuba bangaboni, neendlebe zokuba bangeva, kwada kwaba yimini yanamhla. Nabana othunywe nguThixo wabona ngehlobo olunye. Jo Paulus ukhanya kwakhanya kuye, nenyaniso ukhanya kuzawukhanya kubo bonke, ngokuba uvakaliso lwenziwe ngoba balo iyawuba sisithilelo kubo. Inkosi izawukhanya phezu kwethu, ilizwi lakhe lizawucaca kuthi simkhonze, simlandele, side sisuke ekukholweni sibone, sifikele ekuboneni. UThixo umisa abalindi abangazuvuma ukuba balale, bazawuhlala belindile bade bagqibe umsebenzi wakhe. UThixo ufuna sicele ukuba asisikelele aze agqibe oko akuthembisileyo. Ndiyabulela kuye ukuphila kwixesha apho ilizwi likaThixo elingcwele labekwa phezu kwesiphatho sesibane, apho ilizwi likaThixo lingaziswa ebantwini bakaThixo ngesitshileyo. Ngako oko inkosi yethu yazukiseka, nathi njengabantu bakhe siyasikeleleka ngobabalo ngokobutyebi babalo. Udumo nobabalo egameni lakhe. Masimeni sonke sibulele enkosini. Bawethu semazulwini, ndiyakubulela ngenhliziyo yam yonke ngelizwi lakhe elihle lingcwele. Ndiyakubulela ngobeka abalindi kwiindonga zaseziyoni phakathi kwabantu bakho. Abalindi abangalaliyo, abangezozidenge, abalindi abalindayo, babone bathethe, batsho oko ukuthethileyo. Xa umyalezo bawuzise umyalezo bantwini bakho. Nkosi ethandekayo, ngiyanga ungasikelela sonke, usukumise sonke siphaphama ukuze thina singalali njengoba nawe ungenakulala, ude ubuyele eziyoni, usikele abantu bakho ukutsha, ubommeleze ukutsha, ubamisele ukutsha ngamandla avela phezulu. Nkosi ethandekayo, baptiza ngomoya nangenyaniso, usigcwalise ngamandla avela phezulu njengoba unjalo kwibandla ekuqaleni. Nkosi siyakudumisa nangoku, sibabaza igama lakho elizukileyo likaYesu. Njengoba sikudumisa ulinike ilizwi lakho, uzawuzinika iintsikelelo zakho kwaye uzawuzalisa zonke izithembiso ngobabalo. Siyakubulela ngokuvela entliziyweni zethu ngomnqophiso omdala nomtsha, ngezibhalo ezingcwele ngawo bonke abaprofeti nabapostile. Nkosi siyakubulela ukubonile kuko ukuba samkele ilizwi lakho nje ngesibane ezinyaweni zethu. Siyabulela kuwe. Siyakudumisa. Ngenxa yeGolgotha. Siyakubulela. Ngenxa yegazi lakhe elingcwele lapha lalayo inkosi ethandekayo. Ubomi bakho bobuThixo bungenile kuthi. Ubomi obutsha obunginaphakade. Konke kwithemba eliphilileyo siyakubulela. Ngokusimisela kuwe. Buyise konke inkosi. Ubudlelwane nawe. Thixo thembekileyo. Iva imithandazo yethu ifikele etronini yakho. Usebenze ngegazi lakho, ngelizwi lakho nawomoya wakho ingcwele. Siyazinikela kuwe. Sikubulela nangoku. Uba uza kwenza zonke izinto zilunge. Zibe sekugqitheni ngokuzukileyo. Indumiso nozuko egameni lakhe elingcwele ngoku nangonaphakade. Amen.